machi koze Ajuzi zaka mwaka nginseko Na aluli miako imba Ulusazura mkwano tulutu sisa tulimuntuomu Chino chachitiwa chomu kwano mujuvu Ogutali mbubu kusa So long I've been waiting Mwaka machi koze Ajuzi zaka mwaka nginseko Na aluli miako imba Ulusozira mkwana tulutu sisa tulimuntuomu Chino chachiti wacho mkwana mujuvu Ogutali mbubu kusa
Yana mwana gwensimye Mubona chiraho change mukama champade Chinesimisa usuiza Okubela nawe mubwesigwa Mubiona ufumo wafe buwe wachiti wanyo
Beautiful day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Rebi kulu ya kola, alaba omuchala, alaba ekintu ekirungi, afuna n'okuganja. Maso g'omutonzi, mukama webale nnyo nze okumpasanira. Kukumacha Eyo no Luilizi range Kakwe kumirenze
Yono Mwana gwensimye Mubona Chidawo change Mukama champate Chine simisa Usuiza Okubela nawe muwe sigwa Mubiona Mufungo wafe muwe wachiti wanyo Ngawe gomesa
Pamoja, milele na milele Upendo wangu kwa jili yako Ni kama mbana mfupa You're my answered prayer Hii ni kama ndoto lakini ni kweli Nashukuru Mungu Baba Amefanya machafu